Just got it from GuccioApp.com.
Gucci Sophia.
DJ Licks.
That's why I was recording. I knew.
Imaganizi na jibubuma. Imaganizi kwina za kukuma apuma. Imaganizi na galaga ime. Indepeteza. Kanisi zwati ime. Mayo ni mahani. Kanisi na ime. Baba muni tume kumusaka, nanga malasha ni twika. Baba muni tume kumusaka, nanga malasha ni twika. Kanisi na nanga maswavi, china kwana ime, nazwa vuholo ime. Esh, mama, chiki, chiki, esh, chiti, chiki. Zemuni fule mulinzo, chinizi kuhala ni bantu. Zemuni vangule muya, chinizi kuhala ni bantu. Zemuni fule mulinzo, chinizi kuhala ni bantu. Kanishupwa ni banti, nishupiswa vulyo time. Kanishupwa ni banti, nishupiswa vulyo time. Imaganisi na chikukuma, hanilele mbuita nini tutuma. Kanisi kwina za kukuma kuma. Imaganisi na kalaka ime. Intepeteza, kanisi zwati ime. Mayo ni mani, kanisi na ime. Baba muni tume kumusaka, nanga malasha ni twika. Kanisi na nanga maswavi, shina kwa nime. Nazwa vuholo ime. Kayanga yanga chikamana, itolongo kantika iza. DJ Licks, Master Studio, Zemo Wemba. Kanishupa ni banti. Kanisi na jikukuma, anilele mbuita nini tutuma. Kanisi kwina za kukuma kuma. Ima kanisi na kalaka imbe. Intepeteza, kanisi zwatime. Mayo ni maani, kanisi na imbe. Baba muni tume kumusaka, nanga malasha ni twika.
Kanisi na nanga maswavi,
china kwana imbe.
Nazwa kuholo imbe.
Kayanga yanga tika mana, itolongo kanika izani. Kanishupa ni banti. Kanishupa ni banti. Ai. DJ Falongo kanika izani.
DJ Balax.
DJ Licks.
Kakachi Sofia. DJ Licks.
Zemo kwengo.
The world.
Baba muni tume kumusaka, nanga malasha ni twika. Baba muni tume kumusaka, shina kwa nime. Nazwa vuholo ime.
Katisubia. Talk to the world. Katisubia.
Nazwa vuholo ime.
Katisubia.
To the world.
Just got it from GuccioApp.com.